Kudigi, usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhithi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhithi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji takudigi tu vifiti kwa kiti takudigi tu vifiti kwa kiti takudigi tu
Imagine I die if you leave me. Send the location, I go run kitty kitty. If I catch a party, I'ma know pity pity. No come go day from busy busy. And she knows I'm too cheeky cheeky. Now why your friends see the moves sneaky sneaky? Bad girl thing, them are too freaky freaky. Chef back by me, need take it easy. Swing and me janky lover. At your back, oh baby bend over. If I put it, think game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Swing and me janky lover. At your back, oh baby bend over. If I put it, think game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Oh,
nadai ni kudigi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji ban ban super aliban super akikupa basi cheza na giza mimi siko sawa nimejawa na kicha nimekuja kama nyota sasa nimenga Chikisha, mureo akikupa basi buda pitisha Mishandle, dismantle, lights, camera, action Takudigi tu vifiti kwa kiti 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 Takudigi tu vifiti Takudigi tu vifiti kwa kiti
Zapnation.net